katika safari inayofuata huu mkondo. Waweza jua likotoka, lakini unapokwenda nono. Maisha ni kasafari inayofuata huu mkondo. Waweza jua likotoka, lakini unapokwenda nono. Now, this door I'm knocking, like it was yesterday I saw my angel coming. Master, hey, you got this door standing. Angel's voice spoke to me while I was dreaming. Open my eyes for seeing a so bright parting. Until I jam, I call my hands still rapping. I'm too lethal on this game, understanding. Put your hands together and start clapping. Most alive you try, not spot on me. See the way I go, white big like dusting. Master, me coming through, had the siren. Of course I got this, you ain't snatch it. Maisha ni kasafari, yanayofuata huu mkondo. Waweza jua likotoka, lakini unapokwenda nono. Maisha ni kasafari, yanayofuata huu mkondo. Waweza jua likotoka, lakini unapokwenda nono.
Nafanya kasi kwa kasi, inepushe makasi. Naelewa maisha kasafari, nakotoka ndo mbali. Even though wanadai nakotoka ndo karibu. Haya amna wasi na das, why ni tighten my bell. Nikijua naenda kutafuta kwa hali na mali. Na hiki kipaji changu kama jik, na roll dog kwa don. Kipas hii mese, full of my realities. Naelewa bado nipo china maje. Walo rise up mbele angu, mkono wangu jua maje unaelea. So I need support from you guys, na weather nipate aku. Because I draw mine, I draw mine.
Maisha ni kasafari, yanayofuata huu mkondo. Waweza jua likotoka, lakini unapokwenda nono. Maisha ni kasafari, yanayofuata huu mkondo. Waweza jua likotoka, lakini unapokwenda nono.
Vipi mama, ninateseka sana kweli mama. Vipi mama, ninateseka sana kweli mama. Baby mama, ninateseka sana kweli mama. Baby mama, ninateseka sana kweli mama.
Maisha ni kasafari, yanayofuata huu mkondo. Waweza jua likotoka, lakini unapokwenda nono. Maisha ni kasafari, yanayofuata huu mkondo. Waweza jua likotoka, lakini unapokwenda nono. Maisha ni kasafari, yanayofuata huu mkondo. Waweza jua likotoka, lakini unapokwenda nono. Maisha ni kasafari,